nyuma yo ku munsi weje mu nkambi ya Kiziba gucumbika impunzi z'abanyekongo havugiwe umutekano muke ndetse polisi ikayinjiramo ikajya gusaka ndetse polisi ikaba yatangaje ko yatwayemo abantu 23 bivugwa ko aribo bahungabanyaga umutekano atwanyarukiyeyo tuganira n'impunzi ndetse n'abaturage bayegereye inkambi impunzi zitubwira yuko umutekano kiri muke bagifite ubwoba ndetse batanemera komite yashyizweho
abadamu turi kurara nijoro tukihisha mu gihuru turi yamvura yose yatunyagiye turi mu bihuru ubu n'uyu myenda nambaye niwo nyitiriye kandi bari kutuhiga abagabo bacu babajyanye abandi babishe kubera ikibazo cya polisi byatangiye ejo nka 9:00 ejo ubundi bari bamaze iminsi dufite ingabo ziturinze ariko tukabibwa ibyo ari byo ntitumenye ikizigenza ejo rero habaye igihe cya 9:00 tubona ingabo nyinshi zinjiye mu mashitingi ziratwinjirana zirakubita zirarasa abantu barirukanka ku misozi turirukanka abagabo barafata barafunga abasore barajyana ubu amasaha tuvugana mvuye mu nkambi nta mpunzi iri busohoka
bibaye nka nimugoroba nibwo twagiye kubona tubona amatente barayazanye barubatse mu by'ukuri ntabwo twari tumenyereye ingabo 100 mu nkambi ntitwibaze uwo mutekano kuko basanze abana biga kandi dufite umutekano kuko hari polisi hariya haruguru ku posta yabo hari nk'abapolisi 6 bakaducungira umutekano binjiye mu nkambi barasa byabyuka kandi birabyuka byahubanganyije abantu benshi ejo hapfuye abantu 3 nibo twabashije kumenya kuri ubu twashinguye umuntu umwe abandi babimanye sinzi impamvu babimana abakomeretse ni benshi abaturage baraza bakagura kawunga twari dufite mu nkambi ariko twebwe ntidusohoka ngo tujye guhahirana nukuri turabangamiwe rwose
murifuza iki
turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri Kongo kuko ndabona leta y'u Rwanda yatwanze
abagabo ni ikibazo gikomeye ugiranyije n'abagore ko biri ku bagore ariko ku bagabo ni ikibazo gikomeye mu nkambi ubu ngubu nta mutekano nk'uko babivuze mu gitondo abuha epfo polisi yarazamutse polisi 87 n'abarindwi bazamuka ruguru birwa mu nama basoza mu nama 9:00 nibwo bafashe umwanzuro wo kwinjira mu nkambi n'amasasu binjiye mu marembo agera muri 5 y'inkambi bose barasira rimwe urumva ntibyari byoroshye icyo gihe nibwo twirukaga ariko umwaku cyangwa se wageze ku munsi abenshi ni inkomeri n'ubu bararembye binjije ambulance zitatu hari mu nkambi ari inkomeri barazijyana ari imirambo bayijyanye mu nkambi ntabo dufite umutekano magingo aya ntawuhari mu nkambi icyo dusaba mu by'ukuri ni uko twataha tukavanga kuko nta mahoro dufite mu nkambi naho ibyo bavuga ngo bakuyeho komite ngo bashaka gushyiraho indi ese leta midimare komite yatowe n'abaturage nibo bagomba gushyigikira komite yabo nta iribi rya komite niyo bavuga ngo bazashyiraho magingo aya tuzi ko komite yari iriho n'ituyoboye nayo bavuga ngo bashyizeho ntayirashyirwaho kuko arayitegeka ari Kigali ubu tuzabyemerageza ahangaha
twari tubanye neza ariko barahindutse barabanje bakora imyigaragambyo bajya ku Kibuye ntabwo twari tuzi icyo bagamije nyuma yaho n'abaturage bagiye bakajya bakubitwa nta mutekano wari uhari
ubu ntabwo mugitinyuka kujyayo
ntabwo tujyayo
bazanye ibintu by'akavuyo noneho haza biba ngombwa ko abapolisi nyine n'ubundi binjira mu nkambi bari kuvuga neza ko bagira ngo bajyamo gusenya ya komite n'ubundi nk'uko nari nabyumvise babivuga niba ari ibintu by'ibyuka babateye nyine no kugira ngo bace bugufi ariko ubu tuvugana mvuye hafi yaho bari kuvuga ko umutekano batujije muri makeya abapolisi n'ubundi nibo bari kuhakontorora abaturage nabo bari kugenda batambuka nta kibazo cyose
n'impunzi zatembera
nabo bari gusohoka baza ndumva nta kibazo cyose
none se ko muturanye nabo igihe ibi bintu ni bwo bwa mbere mu byumvise
ni ubwa mbere bibayeho kuko ni ubwa mbere bibayeho mbega nta winjiragamo ubwo ni ukuvuga ngo twarahagarikiye kubahahira nabo nabo ntacyo tubakeneyeho nkubu bajyaga bazi no nko gushaka ibyo kurya ibitoki amateke se ibijumba se bakaduhahira mbega ariko ubwo ni ukuvuga ngo icyumweru kirashize mbo nta uri kuza guhaha ino natwe nta uri kujya kubahaha icyo tubakeneraho.